waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Australia waxay ka mid tahay dalalka ugu dulqaadka badan sida laga soo xigtay cilmi baaris la sameeyey 2013, taasoo lagu ogaaday in 10 Australian ahba 8 ka mid ay sheegeen in bulshada looga baahan yahay inay aqbasho dadka isku jinsiga ee isguursada. Hase yeeshee, dadkaas isku jinsiga ee isguursada ayaa u doodaya xaqooqo dheeraada, inkastoo December 2017 la sharciyeeyey inay si sharciyana isu guursan karaan. LGBTI waa magac jamac ah oo loogu yeero dadka lesbian, gay, bisexual, transgender iyo intersex, oo ah dadka aan nin iyo naag ahayn marka laga hadlayo dhanka galmoodka ama dadka isku jinsiga ee isguursada. Kuwa hore haween ama nin u ahaa oo isbedelay, laakiin dhaqamada qaarkood magacyo gaara uma yaqaanaan oo ay ku tilmaamaan dadka galmoodkoodu ka duwan yahay sida ninka ama haweenta caadiga. Waxaa sharaxaya Gazam Kazise oo ah madaxa dhanka sharciga ee Equality Australia ama hayad loo yaqaano Sinaanta Australia.
So we're talking about people who have romantic and sexual attractions to people of their own gender, and we're talking about people whose gender.
Waxaan ka hadlaynaa waa dadka jeclaada ama galmood ahaan soo jiita dadka ay isku jinsiga yihiin. Waa dadka aan caadiyan raacin dhaqanka looga bartay caadiyan haweenimada ama ragannimada ay ku dhashaan. Dadka isku jinsiga ee isu taga Australia dambi ayay ka ahayd markii la isticmaalayay sharci British-ku uu ka tagay gobolka New South Wales. Ninkii nin kale u galmooda waxaa lagu xukumi jiray xabsi abad, wixii ka horeeyey 1924. Victoriana waxaa lagu xukumi jiray dil, wixii ka horeeyey 1949. Inkastoo gobollada kala duwan ee Australia ay ka saareen xeer ciqaabeedka dadka isku jinsiga ee isu taga markii South Australia ay beddeshay sharciga oo ay dembiyada ka saartay 1975, laakiin 1997 ayay Tasmania oo ugu dambeysay ka dhigtay sharci in dadka isku jinsiga ay isu tagi karaan iyagoo aan dembi loo qabsan. Daraasadda la sameeyey 2018 waxaa lagu qiyaasay in ku dhowaad 10% dadka Australianka ee LGBTIQ lagu sameeyo barnaamijyo lagu doonayo in laga bedelo. Waana khibrad xun oo dad badan soo mareen. Waxaana ka mid ah dadkaas nin hore baadari u ahaan jiray Andre Afa Masaga oo sanado badan isku dayay wax kasta oo uu ku bedeli karo hab galmoodkiisa.
It's just this ideology that being gay is broken and that there is something wrong with you, and that to be gay means that you are faulty and you are damaged goods.
Waska fikrad dadku aaminen in gaynimadu tahay qof wax ka khaldan yihiin, oo ay tahay in qofka gayga uu wax ka khaldan yihiin. Qofkaas waxba ka khaldan marka waa in laga sameeyo, ayay dadku aaminsan yihiin, ayuu yiri. Inkastoo ay soo koriyeen qoys masiixiyiin ah oo jecla, haddana Afamasaga ayay noloshiisa oo dhan inuu gay yahay ay ku ahayd ceeb iyo culays. Tirakoob ay sameysay National LGBTI Health Alliance ayaa lagu ogaaday in dhalinta yar ee da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 27 sano ay 5 uga badan yihiin inay isdilaan marka loo barbardhigo dadka kale ee caadiga ah. Afamasaga, inkastoo uu ahaa nin aad diinta u haysta, horana uu ahaa baadari, wuxuu isku keeni waayey inuu isu miisaamo qayimkiisa diimeed iyo inuu yahay dadka isku jinsiga ee isu taga. Taasina waxay mar ku dhalisay inuu xataa isdilo.
After 15 years straight of trying to be straight, I was sad and I was really down, and I had just turned 40 and I started to...
Kadib 15 sano oo aan isku dayay in aan noqdo nin caadi ah oo haweenka u galmooda oo aan ragga u galmoon, waan murugaysnaa, waan niyad jabnaa. 40 jir baan noqday markaas ayaan garowsaday in dadaaladaas aan isku dayay inaan nin caadi ah ku noqdo oo aan waxa diintu ifaraysa sameeyo, laakiin dadaaladaas way shaqayn waayeen. kelinimaan dareemayay markaas ayaan bilaabay inaan maskaxdayda ay soo galaan inaan iskhaarijiyo. Dareenkaas ayaa ugu dambeyntii ku qasbay afamasaaga inuu bannaanka isa soo dhigo oo qofka uu yahay ee dadka u sheego. Daraasad la sameeyey 2014 ayaa lagu ogaaday in inta badan dadka isu galmooda ay wajahaan tacadiyo aflagaado halka qaarkood ay la kulmaan gacanka hadal. Si taas wax looga qabtana, Equality Australia ayaa ku doodeysa in su'aal ku aadan dadka isu taga lagu daro tirakoobka 5 sanaba mar la qaado.
They face harassment and discrimination. And knowing where those people live allow us to provide the kinds of services.
Waxay la kulmaan takoor iyo dhibaatooyin kale. Marka hadii la og yahay meesha ay dadkaasi ku nool yihiin, waxay noo ogolaan lahayd inaan siino noocyada adeeg ee ay u baahan yihiin. Takoorka qotada dheer ee looga soo horjeedo dadka isku jinsiga ee iskuursada ayaa macnaheedu yahay in dadka aan cadaanka ahayn oo awalba la kulmay takoor ay wajahaan caqabado dheeraada, sida ay sheegtay Dr. Judy Tang oo ah madaxa golaha dhaqamada kala duwan ee dadka isku jinsiga ee isu taga. 2008 dowladdii Cameron ayaa meesha ka saartay sharciyad dowladda oo looga soo horjeeday dadka isku jinsiga, shuruucdaas oo la xiriiray lacagaha cayrta, canshuuraha, arrimaha socdaalka, dhalashada iyo kuwa kale. Gasam Kasise ayaa sheegay in isbeddelo dhacay 80-meeyadii ay hordhac lagama maarmaana u ahaayeen in sharciyan loo aqoonsado guurka dadka isku jinsiga ee dalkan Australia. Wixii ka dambeeyay December 2017-kiina, kadib afti boostada lagu qaaday 61.6% ayaa taageeray sinaanta guurka, taasoo macnaheedu yahay in lamaanaha isku jinsiga ay si sharciyana isu guursan karaan dalkan Australia. Lamaanayaasha ayaa sidoo kale loo ogolaaday inay korsadaan caruur aysan dhalin ama waxa adoptionka loo yaqaano, taasoo sharci ka noqotay dhammaan gobollada dalka oo dhan wixii ka dambeeyay Abriil 2018-kii. Gasam Kase ayaa sheegay in isbeddelo badan loo baahan yahay si dadkani ay u helaan xaquuq la mida tan ay haystaan dhammaan shacabka intiisa kale, sida in shahaadada dhalashada lagu qoro qofku waxa uu yahay ee aan lagu qorin wixii uu ku dhashay ama wixii lagu tilmaami jiray markuu qofku dhashay. 1973 ayay ahayd markii ururka dhaqaatiirta Australia ay ka saareen liiska xanuunada waxa loo yaqaan homosexualityga ama ah dadka isku jinsiga ee isu taga.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.